Autant qu'à la jabat le flanana, Vénus ni à Kalotani Segi Nyoron, Rishika Bingani Damnana Kofe. G7 Noé Faraje, Setiki Jekuloué, Amérique, Angleterre, France, Canada, Allemagne Damana, Italie, Ani Japon, Yesredo Dja, Ukraine, Lakanani Kama. Oye Kademe, Kakeleni, Rishida Kakele, Mimbesena Sisa, Anika Bali, Ka Rishi Damana Bali, Ka Bingani Nataoke, Asigi Nyoronka. Ola Selini, Mie Moscou Dimi, Vladimir Zelensky, Ajira ko sebaya don Ukraine jamana lakananina o kofe aye jekulu nyemgo korofo kosebe tarata don ka sababu ke uma wati bulu dalin sigi senka wala sa ka jamana don ni jekulu ni nkono Ukraine nyema ya janto ka ko nyenabo la jebani labandona klebe kono aye barika dali chikan chaya deme baga nununa Ukraine ye munu soro awni che kosebe awni che Amerika jamana don be wasablon awbe anfe kabini ni keleni don folola ambe ujanto ala kosebe ayo damne nyonye kelen kelena na to nyon Amerika jamana tigi Joe Biden Ukraine jamana nyema sana nyingara Angleterre jamana lakanani ministry Ben Wallace kakumaka no ya jira ka fo ko aka jamana te Amazoni na be marfau di Ukraine ma ka jira ko Kiev besika wale nyuman don chama jira aya jabi ko anye wale nyuman jira Angleterre jamana matuma be sani aka yere nyinga nini sonjai ko Angleterre ministry tumba feka mufo.